Exclusive sound.
Yeah. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah. Yo. Ndakula mofutika, ndine fana osowa. I don't look sharp. Ndine fana oboa, ndi mango togo sa chaba. Moyo wa mandipata, yakale di matrabu. Every day di mandilata. Ndi makudi sidwa, ndi gochepa, ndi mapeza. Zande usindi panga, ndine fana oleza. If you hate me, zanga peja pa kona. Ndita ntedwa, ndi zizidwe, sanza lomwe dilikwana. Kachaguja gochepa bola, ndi kale nipavu. Sindi werenga sambidi, guopa kubasa ena. Moyo kubugao, ndi masiri lago. Na neso ndi mutu makala, zilago lago goma. Ndi mango kiva, gumuli lila Jehova, ndi maziwa bempolanga ziku ntiku wa mandimba ndati. Ndi mango kiva gumuli dila Jehova, ndi maziwa bempolanga daily wa mandimba.
Jehova, can you see my life today? Moyo wanga ni kulambe la chabuja. Jehova, can you see my life today? Moyo wanga ni kulambe la zongwala. Jehovah, can't you see my life today? Moyo wanga ni kulambe la mbongala. Jehovah, can't you see my life today? Moyo wanga ni kulambe la kanyu.
Nali mwana tinali nao maloto. Sine kazi wa chiko lizandika pa moto. Living by grace tikukuli la jisomo. Nilina sosi nkani ndi mango sunga mulomo. Moyo wa maluzi kukali la misozi. Bledu ina moyo wanga nina gali za kateni. Oga nidwa ndi ya bambo kusamalidwa ndi steni. Yeah, kusamalidwa ndi steni. Kulepela sukulu, kuyamba timaganyu. Kuzilipilia renti, kuyamba uvenda. Ngadi Stefano moyo miala kundikenda goma. Ngadi nyimbo ndi kutiwa tsigurine inu ya we, muzandi panga renda. Yeah, muzandi panga renda. Yeah, chomwe ndi kupemba mukalebe mbali yanga ya. Chomwe ndi kupemba mukalebe mbali yanga.
Jehova, can you see my life today? Moyo wanga ni kulambe la chabuja. Jehova, can you see my life today? La, 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 la. Can't you see my life today? Moyo wanga ni kulambe la mbongala. Can't you see my life today? Moyo wanga ni kulambe la kanyuyu.
Penda, penda, penda.
Can't you see my life? Yeah.
I am over.